dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasohuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
urakoze cyane Etienne Karekezi nanjye abakurikije ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangire ijambo ndabasuhuje dusangire ijambo ya none yagarutse ku ruhuri rw'ibibazo by'imibanire icumbagira hagati y'u Rwanda na Uganda tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri y'umwaka nibwo u Rwanda rwahisemo kubuza abanyarwanda kongera kujya muri Uganda no gukumira bimwe mu bicuruzwa byajyaga Uganda nubwo ari uwo munsi byatangiye muri ubwo buryo hari hashize igihe gisatira imyaka ibiri imibano itangiye gutosekara u Rwanda rurega Uganda gucumbikira abashaka guhungabanya umutekano warwo guhohotera abanyarwanda barubamo ntabarugendamo mu bikorwa bitandukanye kurutambamira mu bikorwa by'iterambere n'ibindi Uganda nayihakana ibyo birego yivuye inyuma ikavuga ko nta munyarwanda n'umwe ufatwa muri Uganda agafungwa mu buryo bunyuranije n'amategeko ivuga ko abafatwa muri ubwo buryo baba bari mu bikorwa by'ubutasi bihungabanya umutekano nibutse ko mu minsi ishize Uganda yahambirije shisha itabona umunyarwanda kazi wari ukomeye mu kigo cy'itumanaho cya MTN uyu yari kumwe na bagenzi be barimo umufaransa umutaliyani n'umubirigi kuko ngo bari mu bikorwa bihungabanya umutekano wa Uganda Uganda yongereye ku gihugu cy'u Burundi nacyo kidacana waka n'u Rwanda kuva mu 2015 ababikurikiranira hafi bagasanga nta burande bw'umuryango w'ibihugu bihuriye ku muhora wa ruguru mu gihugu kwari bitandatu bitatu muri byo bibanye nabi amateka agaragaza ko u Rwanda na Uganda byamye bibana neza mu nzego zitandukanye hamwe nk'abana b'impanga ubundi nk'abagore b'abakeba bizarangira bite rero u Rwanda ni urwa gatanu mu bihugu Uganda yagemuragamo ibicuruzwa byayo muri iki kiganiro dufite abategetsi bavugira ibihugu byombi kuri iki kibazo cy'imibanire dufite abanyagihugu ku mpande zombi muri kumwe na bagira ubusa mbahaye ikaze mu kiganiro
Mwira ngo bavayo bazani farisi n'agasafuriya n'agatara bacanye ku manywa ya rukama nararuka ngibugana nararuka ngibugana
ku itariki ya mbere z'uku kwezi kwa gatatu Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Uganda nibwo yatumije Uganda Frank Mugamba guhagararira u Rwanda muri Uganda watanga ibisobanuro ku ifungwa ry'imipaka u Rwanda ruhuriyeho na Uganda n'ibiganiro itangazamakuru ritagaragayemo ariko Bwana Ufono Pondo uvugira leta ya Uganda yabwiye itangazamakuru ingingo nkuru nkuru zatumye bamuhamagaza arasemurwa na Ignatius Bahizi ukorera ijwi rya Amerika i Kampala muri Uganda
We are seeking three things apart from the general information of why this disruption
ati turasaba ibintu bitatu uretse ibisobanuro ku mpamvu habayeho uko gufunga imipaka bitunguranye icya mbere kuba ari imipaka dusangiye yinjiza ibintu n'abantu dushaka ko yafungurwa icya kabiri dushaka kumenya kirimo gukorwa aya magingo kuri icyo kibazo icya gatatu dushaka ko twaganira ku kuntu ibintu byasubira ku murongo vuba na bwangu kuri iyo mipaka dusangiye twatumye na ambasaderi wacu mu Rwanda nawe kujya kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri icyo gihugu gushaka ibyo bisubizo twibaza ko inama zombi ya hano n'iyo mu Rwanda ziza gukemura ibi bibazo vuba cyane
mu kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda cyane n'umuvugizi wa guverinoma Bwana Richard Sezibera yahaye abanyamakuru ku itariki 5 z'uku kwezi kwa gatatu nawe yasobanuye ibibazo bitatu batumvikanaho na Uganda
ikibazo cya mbere ni ikibazo cy'abanyarwanda bakomeje gufatwa bagahohoterwa bagafungwa bakagicwa urubozo bagafungirwa ahantu hatazwi muri Uganda ni ikibazo gikomeye tumaze kugira abantu barenga 190 bafashwe muri ubwo buryo ni ikibazo kandi kitarabonerwa umuti kugeza ubu abandi babafungura bakabazana bakagera ku mipaka y'u Rwanda ari intera bameze nabi bamwe bagasigaye imiryango yabo abandi bagasigaye za business zabo abandi bakabuzwa uburenganzira bari bafite bagasigaye abana babo ari imiryango ifunze ifite abana bato nta gisubizo ubonera ku kuri icyo kibazo bamwe bafite bashakishije abanyamategeko bajya mu nkiko muri kiriya gihugu kugira ngo barebe ko byibura bagera kuri abo bantu babo. Na Leta y'u Rwanda ikomeza gusaba tutivanze mu bibazo bya Uganda n'icyo abo bantu baba bafungiwe, ariko twifuza kumenya aho umunyarwanda ari, uko yaba ameze n'icyo yaba afungiwe. Ibyo rero nta gisubizo tubonera, nk'uko nabivuze bakuru b'ibihugu ibibazo barabiganiriye kuva nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahuriye na mugenzi we Addis Abeba imyaka ibiri gushira, barabiganira kumara iminsi ibiri, ndetse arongera ajya kumureba muri Uganda, barongera barabiganira, intumwa ziroherezwa tubishyira mu nyandiko nyinshi, ntabwo ari inyandiko imwe, inyandiko nyinshi. U Rwanda rurabiceceka uretse kubiganira nyine, biganira na mugenzi wanjye minisitiri ubishinzwe, ambasade yacu ibihoramo. Ni ikibazo kimaze igihe kirekire tutarabonera igisubizo, kandi twifuza ko cyabonerwa igisubizo. Akaba ariyo mpamvu tuvuga tuti igihe tutarabonera igisubizo kuri iki kibazo gihari, turasaba Abanyarwanda kuba birinze kujya muri Uganda kugira ngo tuzabanze tumenye neza icyo kibazo aho kiri. Ubu tumaze kugira Abanyarwanda babaye deported barenze 986. Ikibazo cya kabiri nk'uko nabisobanuye ni ikibazo cy'abantu bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, barimo RNC, barimo FDLR n'abandi bakorera ibikorwa byabo muri Uganda, bakoranye n'abayobozi bamwe bo muri Uganda. Icyo nacyo ni ikibazo, kandi nabyo twabigejeje kuri Uganda, turifuza ko nabyo byabonerwa igisubizo. Ikibazo cya gatatu nacyo dukomeza kuganira ni ibibazo abacuruzi bacu bakomeje kugira iyo bari muri kiriya gihugu, baba bacamo cyangwa se bakoreramo ibikorwa byabo. Ibyo bibazo tutarabonera ibisubizo, ariko nibwira ko nabyo ibisubizo bizaboneka, niko bimeze. Ariko umutekano wacu umeze neza n'imibanire yacu n'igihugu cya Uganda, turakomeza kuganira kugira ngo ibibazo bihari bibonerwe ibisubizo, kubera ko umubano wo ugomba kumera neza.
Ku kibazo cy'ihohoterwa rivugwa rikorerwa Abanyarwanda bajya muri Uganda, bwana Ufuno Pondo uvugira Uganda ati:
Let me make a clarification. We have no policy, we have no practice, there is no witch hunt against Rwandese in Uganda.
Ati: reka mbisobanure neza, ntabwo kiri mu ngenderwaho zacyo cyangwa mu buryo dukora, nta n'akagendere dufite ku banyarwanda muri Uganda. Abanyarwanda bari aha bose barimo gukora akazi kabo gasanzwe nk'uko byahoze kuva kera cyane. Nta munyarwanda n'umwe ufunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, nta munyarwanda n'umwe ufunzwe azira politiki.
Nyuma yo kumva ibireka turebe ingaruka bifite ku mpande zombi, turahera kuri amwe mu masoko yo mu Rwanda ku bacuruzi bajyaga kurangura Uganda.
Twaranguraga moviti, amaproduwi, nka byose biva muri Uganda twaranguraga. Ntabwo bikaba byazamutse kubera ko ibiciro nyine ni bako imeze ifunze.
Iyo muvuze ngo byazamutse, ubwo murashaka kuvuga iki? Byavuye kurangahe mu rugero?
Ni ukuvuga ngo nimba ikintu cyaburaga bibiri cyabura bibiri atanu, nimba cyaburaga bitatu ni 3500.
Ni ukuvuga ngo rero niba nkumva neza, umuntu ufite depo ye wavanye ibintu Uganda byinshi ahagaze neza ku isoko
cyane rwose, ahagaze neza ku isoko, kubona n'ugurisha neza kuko afite ibya mbere sitoke ya biye bya biracyarimo, ubya kabiri nibyo benashaka kurangura, ariko akabatanga bigifite uburyo yanguye amafaranga nawe abura uko yunguka, ariko ubu ngubu mba bifite ubu ngubu nawe agurisha amafaranga ari hejuru gushira yagurishaga byajya bisanzwe.
Uri mu bagiye baragaruka? Bagiye uryama?
Ashyizemo iminsi.
Babasobanuraga ngo iki?
Barakubwiraga ngo subira rero. Ntabwo wamenyaga ngo ni ibiki.
Mubona byarababangamiye ikintu?
Eh, gusa nk'ubu umuntu avino yavunjishije amafaranga y'amagana ugiye kurangwa. Waguze itike ikugeza. Iyo ugezeyo ukagaruka, ya mafaranga kongera kuyavunjisha mu manyarwanda, urahomba cyane. Nayatikiranye kandi pfu gusa bisaba ngo utegereze ngo imodoka iva Kampala wende ikuzane, ugasanga utegereje nk'isaha yose kugira ngo uzayibone. Ese ubundi atari ikibazo, wajyanye miliyoni ukayivunjisha mu magana, kongera kugaruka ubwo urumva biragusaba ya miliyoni kuyisubiza mu manyarwanda, byakunda se? Byanze bikunze urahomba, kandi nahombye wonga 200.
hanyuma numvise ngo abafite ibicuruzwa byabo bavanye Uganda kugeza ubu ngubu ku isoko ngo birahenze
kubera impamvu biri guhenda nuko urabona nimba wajya ku Uganda nka muri panaro wenda Uganda ukayirangura nk'ibihumbi bine wayigeze no wenda ukayicuruza ku bihumbi bitanu cyangwa bitandatu urumva kugira ngo ivi Uganda biragoye sinzi ikibazo gihari muzatubariza abashinzwe binjira n'abasohoka icyo kibazo kirahari ntago ari ngenzi n'abakigize kuko twagarutse turi benshi hari n'umuntu ufite inshuti yanjye wajyaga kurangura inkweto za mangazi yasubiyeyo bwa kabiri nabwo baramugarura ntabwo tuzi ikibazo gihari ubwo rero ubwo nimba yakuze uko ashoboye akayivanayo wenda mu buryo bwa tekinike nayigeze nirahenda kubera ko yayizanye nawe mu buryo bw'ibanga sinzi nimba ari ukudashaka ko tuvanayo ibintu
bibaye ari ngombwa ko uhura n'abategeka ibihugu byombi wababwira kuki
nabasaba bakareka tugakomeza uburyo bwo gucuruza uburyo bwambukiranya imipaka kuko abagande bari kuza inaha iwacu turabareka bakinjira nta kibazo niba tureke tugende kuko ibyo tuzana turabisorera ntabwo ari uburyo bw'amagendo ariko dukomeza uburyo bwo gucuruza uburyo bwambukiranya imipaka kuko bwari budutunze kandi usanga ari ibintu byari bitubereye byiza batireke dukomeze ubwo buryo bwo gucuruza kandi bazi nimba ari cyo bakeneye n'abagifate natwe tugende nimba ari cyo dukeneye tugifate kuko bizatuma iterambere ry'ibihugu byombi byiyongera abaturage bo mu bihugu byombi dukomeze tubane neza ngo twari tubane
ikigaragara cyo ni uko baranguraga Uganda nta yindi mari twongera turashakira inanga mu Rwanda nta yindi tumeze kubona
birabangamye bimeze
rero byose byaba bibaye kubera yuko nta yindi mari turibuze kubona
ubaye ugirwa nk'ubusabe utanga ku bategetsi b'ibihugu byombi
ngo bakumvikana abaye n'ikibazo bakagikemura hanyuma tugakomeza tukagendana uko bisanzwe ntabwo twihaha turategereje bariya bo hejuru bakagira ikintu bakora ko n'ubundi uko babikoze ikibazo cyavutsemo nibo bakitwe ntabwo turakimenya neza ntacyo tuzi n'ubundi nibo bazagikemura dutegereje bo rezilita yabo
tuvuge ko wajyaga Uganda wageragayo ukisanzura ukumva urisanzuye nta kibazo ukarangura nta kibazo
nta kibazo nigiye ngira Uganda rwose
mu bacuruzi bagenzi bawe hari uwigeze ahohoterwa kubera ko yagiye kurangura Uganda
ok nawe zigiyeho
nawe mugiye Uganda bose ubu rero byahagaze
ntabwo biba byoroshye ariko nyine turihangana tukatugeza twese ibyadukora ngo izi bitarangire
ntabwo byoroshye bumva iki abakurikira radiyo y'u Rwanda
ntabwo biba byoroshye bumva nka twese wari tukaba dufite nk'aho karushaho kuba twagenda tukazana izo boro tukazigeza ino tukaba twacuruza yaba make tukayungukaho kuva kuzongera kwambuka ikintu kiba cyoroshye
nk'umuntu yajyaga Uganda agiye kurangura imari kugira ngo abone ukuntu yakoranye hafi ubu ngubu uri gusanga inzara yatwishe ntabwo turi kubona ukuntu tujya hanze kujya kuzana indi mari ngo dukore
mukifuza ko byagenda
twifuza ko ababo hejuru batuvuganira bagasaba nyine ukuntu bakongera bagahuza tukongera tugakorana neza tukabona imari
iyo Uganda wazanaga iki
nazanagayo n'inkweto
uheruka ryari
hashize nk'amezi abiri
ntiwigeze ugira ikibazo Uganda byakoraga cyangwa kuko ibyo n'abagenzi bakagira ibibazo
Uganda nta bibazo twize tuhagira nta n'ibwo nari nanabyumva
bamwe mu bakuraga muri Uganda ibicuruzwa by'ubwubatsi nk'amasima bahisemo guhindura amerekezo
nitwa Eric nkorera radiyo y'ijwi ry'Amerika hano wahashaka sima za Uganda yayibona ziva Uganda
ziva Uganda ubu ngubu ndazifite ariko ubu ntabwo ziri kuza
ibiciro byazo bihagaze bite n'ibindi bimeze bite
ibiciro byazo aho bafungiye umupaka iyi ni 33 urumva yenda igurisha 9 ariko hima iyo bita hima abandi bayigurisha 9,200
ni ibiciro bisanzwe cyangwa
byiyongereye
wenda
byariyongereye kuko nayiranguzaga 8,000 ndaranguza nayiranguzaga 8,000 ubundi kuyiranguza 9
ushobora gutanga komande Uganda bakakuzanira bimeze bite
kandi nta modoka igeje izana simia ishobora kujyayo iyi ngiyi twazanye ejo bundi hashize igihe nyipakuruye ariko uvuga ngo nyipakurura baraje barapima batwaraho n'umufuka wa sambu urumva barapima batwara n'umufuka wa sambu
nta kintu bongeye kutubwira abanje kuyikupima ni bandi ngo
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika. Turarebera hamwe by'imibano itifashe neza hagati y'u Rwanda na Uganda kuri mikoro muri na Ekwagira Ubusa. Nyuma yo kumva ko ku masoko yo mu Rwanda byifashe, twamanutse ku mipaka ihuriweho n'ibihugu byombi. Ku mupaka wa Gatuna mu majyaruguru y'u Rwanda, ubu bari mu mirimo yo kubaka. Ibinyabiziga biremereye binyura ku mupaka wa Kagitumba na uhuza u Rwanda na Uganda. Gusa kubaka ni kimwe, kurekura Abanyarwanda bajya Uganda ni ikindi. Bishavuje bahatuye
amadega mujya Uganda
bazegeye munsi z'umunsi
ni buri kanya buri saha tujyari ku ngungu niba natukwaba imodoka nago tubize kibazo twajya gitwavano tukagiye Uganda kwateje ariko kuri sana nabwo bari kwishaka ko tujya no bakuje wacya na ruguru mu mazi bakakwirukankana n'inkoni zikaba zose batuvuganira mukora ikintu byagenda tubakarika abantu tukambo yenda bajya hano bugufi tukagenda
abo ngabo bavuga bari kubakumira nabahe no Rwanda no Buganda
no Rwanda Abanyarwanda bari kudukorana nitugiye hakurya
kugira
ngo nitugiye turabona n'ibibazo
wigeze uhura n'ibibazo se
oya twebwe bajya hano bugufi na bibazo duhura nabyo reka bageze ha kampani bavuga ngo bahura n'ibibazo mwenda katubwe na bagiye wagiye warateje ukavuga ngo wenda nzamara amezi atatu ya mezi tuyarenga wari uraza n'undi waje guteza aya hakurya bakubwira ngo igihe wari bavuganye nabo cyararangiye abaganda reka kwambura ibyo ufite byose bakabitwara icyo kibazo gihari gusa
uyu mupaka mwahahiragaho gute
ubundi hano dutunze n'ubugande gusa hano mu Rwanda dufite amafaranga ariko ibintu byo guhahana nabyo dufite isoko nabyo dufite naha tugomba kujya hakurya kandi tujya guhahira nk'izi saha gahunga hano kujya mu mvano ngibyumba ngiye kuzana gahunga nshize mu matike bikarahenda cyane ariko ujya hakurya kagura bitatu ariko ibyo bakagura bitandatu umviyo ne rero sirimo ushiraho matike usanga byose bya gucanze ukigira hehe ivugana ubwo wadutangira gute no gucungana na mpaka tugiye hakujya n'ibirenge
uduhanda twapanya uvuga ngo kutunyuramo ntabwo bishoboka wigeze utugerageza se
turagerageza n'inkoni zikaba zose ubundi ni kugira ngo umuntu atawe kugira ngo uburare barakurutukambuka kimwe
ngo ngo iki
kugira ngo uburare ubwirigwe uragenduka niba ugahunga ugiye kuzana ugacya mu yibusamo ukakazana wamara kukazana no kukageza nta ni ikibazo
bibaye ngombwa ko bashyiraho ibihano biremereye aho ngaho
ibihano babishyiraho ariko turabyihanganira nk'ubiyo bavuga ejo ejo bafasha ibishyimbo hano ibishyimbo ntabwo biri gucyaho kandi hano ntabwo wapfa kubona umuntu wo kugurisha ibishyimbo ngo niba wasaruye nk'ibiro 50 ubimugurishe ntabwo bishoboka biba ngombwa ko tujya gushaka barwiyemezamirimo baguriye ibishyimbo he i Buganda hari utubijyana ejo bafatiye hano haraguriye ibusamo ibishyimbo bimanuye umupaka n'amagare bayamanuye ubu barimo barabasoresha amafaranga menshi kugira ngo bayivane n'ikibazo
hari no wambwiye ngo hari abo bafunze nibyo byo
barahari mu mupaka n'umujyi w'umuntu anabasangaye
ndukuvuga ngo uwajya ruguriye arababona barinze barinze iyo panyarone
abarinze barahari abadasoni nyiragutabani bo baharinze kubakikana ikibazo ariko iyo bibaye ngombwa n'ubwo nk'ano n'ukuntu hano bari ishamba no kureba ahantu bahagaze ugatirimuka gabatanga kugenda ugahita
urabona bifite ingaruka ki
ingaruka bidufite nuko ubungu ubuharirane bwahagaze izo ngaruka dufite gusa ubuharirane bwahagaze
ikigaragara cyo muri igunze
n'ambu twatwigunze nako ko imipaka babayifunze cyo kandi mahahiro yacu gahakuje ubugande ubwo nawe mugiye bafunze cyo tubeturebera nk'abantu babagiye nk'akujya ajya nk'agwa nk'icyo kiro gitano cyagahunga ubwo tukabacungira ubwo babafashwe nubundi ubwo tukabivaho nkwa ko kwambwa nakagare kawe nako gahunga babambukanye igare bararinyambuye hari giye kuzana ibiro bya gahunga ko kabana n'umwe no kugira ngo ashigishe igikoma kizano hirya baravuga ati uvuye he ndavuga ati kimvuye hakujya ubugande
none nyuma yo kukwambura igare ryawe no kuvuga ngo ububaye hute
ubu ngubu se kwa nakazi karabuze ubwo no gukora ikiyede bakama igihumbi igihumbi rero mu bana batatu nta kumwona gasururu reka da ubwo nakona nako kazi n'umwisha bari mu wawa akagwaye
abavuze uko babyifatamo bahitamo guca mu nzira zitemewe bisa no kwihara
njye ndo umunyamakuru ubuge mu kisiyona urahamye urute
nyine ni guca mu mazi nyine kuko njyewe boss wanjye akora mu buganda ni umunyarwanda aracuruza ubu niho urabona ko ari ibiryo ufite ibyo muri saa sita
urabigenza ute rero
ndagenda nshyire mu mazi nambuka mu kugaruka ntibwo biraba ikibazo kudukubita hari igihe bagukubita uri kwambuka uri kuzambuka
bande babakubita
inkeragutabara
ku ruhande rw'u Rwanda
ariko mu Bugande nta kibazo kiriyo Bugande ugenda bisanga
iyo ugeze wowe nta kibazo
nta kibazo ni nk'ukuntu nawe ndi kugenda hano gusa ariko uba wumva ari nanjye ntiturayagenda ngo ndenge indi bariyeri yo hirya
none se ushobora kugira akantu uza kuzanayo
kukurya
nk'akahunga
igitoki nabyo nabonye biragutabara ari abikora ibitoki babakubita nanjye nta kintu nazana ni ugutwara ibiryo kuko nanjye mba narashize nk'uku kwezi kugira nanjye n'isigo yanjye gusa nta bindi nanjye mba ndi kugira ngo umuzizi wanjye ujyemo
buri gihe ujyayo
hari igihe ngize nambuka n'ejo nambutse ako kucyumva ntabwo ujya nambuka
wambutse unyuze y'amazi
n'ubundi guca ku mazi nyine nambuka nshyire y'amazi
aba bantu turi kubona ni abakinnyi b'inkeragutabara
ni abaturage basanzwe dore n'ahakurya hariya urabona hari ibyo harabamo n'akaguru cyangwa agafata hari ahakurya ngo hari ahakurya ni mu Rwanda
ahehe hari inzira
urabona aba bantu byikoreye bikoreye ibyatsi mu gishanga kuri uwo mufurege hari inzira dore nk'uriya muntu wambaye iby'umutuku none urabona n'undi wambaye iby'umutuku ugeze ku kintu cy'icyuma kiri mu gishanga
cy'umweru
n'uravuye mu Buganda urabona ko ari kujya mu gishanga agenda nyuma
buriya ntibamufata baramumerera nabi
nyine ubwo hari nawe yagushaka uburyo yataha nyine bamufashe ni ukumuhondagura ibiti
muzacikayo bizagenda bite
tuzacikayo none se urabona mbari zaraya none se kandi nta kintu umuntu yakoraga yajyaga kuri icyo gitoki ako kahunga ukashobora kubaho nawe waba wabona ibyo ijana none biracyise tugiye kwicara mu rugo si nitwicara mu rugo tuzakora kare kazi ko bizajya natwe ntabwo tuzi bizatera ubushomeri bwinshi mu rubyiruko tuzaniwe ingaruka nyinshi kandi umuntu yayambuka agakikizaniye ku gatoki inzira ni ngiye kumanuka mpita ifata mu gishanga hano hepfo nkomeze nambuke
urahita utebera mu mazi se
nkandagira mu mazi n'ubundi nambuke
uguyemo se
uyu amazi ni imiferege ni amazi makeya ntabwo ari neza
reka rero umwifuriza urugendo rwiza
nta kibazo murakoze
sawa rero kuraje sawa
witegereje mu mpande zitandukanye z'uyu mupaka wa Gatuna haboneka abashinzwe umutekano birirwa bakumira bavuye cyangwa bajya Uganda mu buryo butemewe abagize ibyo bakurayo barabibambura ariko inkeragutabara zo ziti
ntabwo turi kubakumira
nuko kujya
kuganira nabo tukababwira ikibazo gihari wakumva ushaka kugenda ukagenda ariko wajyayo ibibazo iyo turabanza tukamubwira ingorane zihari kujya mu Bugande gusa Abagande bo baraza nta kibazo bisanzwe nawe arambutse ni umugande tubanza tukumwigisha nugirayo ingorane ntubishyireho ubuyobozi bwanyu ntibwabigizemo rero kandi
barabababwira
kugenda nabo twamwirukaho ko turamwigisha ugiye mu Bugande kubera impamvu zinizi nugira ibibazo ntihari hakurya ugiye nta kibazo
uzi ko baraza kugwa muri aya mazi
turababwirahubwo
nuko imvura itari yagwa
nk'uyu mudamu
n'uyu
mugabo urabona ko babifite bari babihe
abikenyereyeho
buriya bikenyereyeho
abihekeyeho
buriya
ibindi afite mu ntoki ariko ngo n'uyu mugabo tumufatiye amahanga twamubuje kwambuka nubundi yamusagarutse tumusase dusanga arabifite
ubwo nyuma yo kumufata bigenda bite
ubu bagiye kumujyanye mu mupaka.
U Rwanda rwo rukomeza kuvuga ko rwafashe ingamba zihamye ku buryo iby'umunyarwanda yabonaga abanje gukora ingendo azabibonera hafi. Bwana Sezibera:
ingamba zarafashwe ari za minisiteri zibishinzwe zifatanyije n'abikorera ari abayobozi ku nzego zitandukanye barimo n'abayobozi b'ibanze kugira ngo ibyo abanyarwanda bifuza kandi bafitiye uburenganzira babibone bitabasabye kujya ahandi. Ntabwo ari byinshi, niba ari amashuri, niba ari amavuriro, niba ari amazi, niba ari umuriro, niba ari ibiribwa bisanzwe, ibigori, ibishyimbo, imyumbati, ibyo umunyarwanda akeneye akwiye kubibona hafi atagombye kugenda ingendo zimujyana kure. Iyo niyo gahunda irimo, nibwira ko nta kibazo kinini kizaba ku banyarwanda batuye kuri iriya mirenge uko ari 15 ikora kuri igihugu cya Uganda. Iyo hariho abantu bafite ibyo bakenera by'umwihariko, ariko ibyo nabyo turakorana n'abayobozi b'inzego z'ibanze n'abandi, nabo abanyarwanda bakabigiramo uruhare kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze nk'uko busanzwe.
Hagati aho u Rwanda rurangira bene igihugu kujya Uganda mu gihe abanyayuganda bo bahawe ikaze.
Turutehe
turuse mu Uganda Katona.
Chonyo he
Katona hano akonganje wa Chonyo
uri umugande utubere
kabaye
imigenderanire ntabwo imeze neza, bimeze bite kuri mu ruhande rwanyu mu byakigamo
kabisa? Ndio ndabona na kibazo kirese zimotoka ziviriya kubazita zitatambuka. Abarimo abacuruzi bafite ibintu byabo birangirika bibora, bakaba batuye iminsi myinshi amafaranga aba yabashizeho babona nk'abashoferi cyangwa banyine imodoka baba bahomba. Turasaba Imana ngo abadufashe kubera turabavandimwe ibintu bibishire.
Abantu badukinishaga ibyo twarebaga iki tusanze Kigali ni amahoro, ni byiza, ariko iyo ugeze aho kujya umuntu avuga ibyo
I don't know. Bandi babatinyishaga
iyo ugeze wakujya uri kuza
wowe umunyarwanda?
Ya ni umunya Uganda. Uganda ni so mfite tour company, so rero ngiye kwakira abazungu banjye Kigali baraje barabyama turikinze nta kibazo. Dusubiye
kampani
ka dusubiye kabuka bareba harukuntu bafasha amarwariro, so muri rusange cyoke nta kibazo. Sibye Uganda bavugaga ko Rwanda rwanze ibintu byabo bigiye akagoza iby'ubucuruzi, gusa naho ibindi twabagenzi turabona nacyo turi kuvuga. Ndaje ku wa gatanu nsanga ari imodoka zafunze mburaho guca kugeza aho naje baraje nabo niho guca bakangira ingangaza ngagira ngakira abashitsi bawe.
Uri yumvute rero kuba
cyangwa igasi ndumva nishimye bayizawe very nice kuko ni Kigali ndumvaga neza nkajya aho nshaka nkagacupa kanje neza.
Ugere urugendo rwiza rero.
Thank you.
Yawe kama.
Tuvuye ku mupaka wa Gatuna twakomereje ku mupaka wa Kagitumba mu burasirazuba bw'u Rwanda. Aha naho twahasanze imirongo miremire y'amakamyo ku mpande zombi yiganjemo yari yageze Gatuna gasubizwa inyuma. Uganiriye na bamwe mu bashoferi ntibazi iyo bigana kandi babuza iyo bakira nayo bamira.
Kubona iyi mabadisho ya mupaka ya boda mbili sisi kwa madereva sio mzuri, lakini tunasubiri kuona wanatuambia msubiri kidogo, msubiri kidogo.
Urabona izi mpinduka zabayeho ku mipaka ibiri ku bashoferi, twebwe si byiza ariko baraguma batubwira ngo mutegereze gato, mutegereze gato, mutegereze gato. Twe ntituzi neza ngo habaye iki, kiraturuka he, turareba nyine. Ikibazo gishingiye ku kuzenguruka, hanyuma urugendo buriya turutangira tuyinjira mu muhanda. Iyo maze iminsi myinshi mu muhanda amafaranga aranshirana, inzara itumereye nabi, nicyo kibazo dufite hano. Nkanjye mpamaze iminsi itatu kandi nari maze indi minsi ine Gatuna, icyo ni cyumweru cyose kandi na magingo ya sinzi kijya mbere.
Iyo ni wiki mzima na saa hii mi sijui kitu kinaenda mbele. Sasa shida gari zimeongezwa mafuta, kitu nyingine
ikibazo kiriho imodoka zanyoye ibitoro byinshi. Ikindi kandi ku bashoferi kidushegesha ni ukuzenguruka ukaza ukicara utazi ikijya mbere. Igihombo ni kinini cyane, haba kuri leta, haba kuri databuja, haba no kuri njyewe. Kuri njyewe amafaranga yaranshiranye, gahunda za boss yari yapanze mu mafaranga sinshobora kumubwira ibyo niboneye, kandi boss yongeye ibitoro, nicyo ni igihombo.
Na upande wa boss aliongeza mafuta, na hiyo ni hasara.
Mshuti wakunzi ba dusangira ijambo ikiganiro cyanone naha mbaye ngicumbikiye, shimiye buri wese ku musanzu yaduhaye mu kiganiro, ntibagiwe namwe mwadukurikiye. Igihe ibibazo bikiri mu nzira tuzakomeza tubikurikirane tubibagezaho aho bizadushobokera. Mukomeze kunogerwa na gahunda zacu mwari na Eric Bagirubusa na Huta.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongiye kubashimira. Namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.